Uma kuwukuthi usuke walifunda ulandiso lweministry kaJesu, angikutshele liyajabulisana. Ephilisa, ikhipha amademoni, elandelwa zixuku, zintshumalo zakhe einamandla, izinto ezimangalisayo. Kona kukhona okukhona okukhulu kunalokho amehlo ave sahlale kukho. Angiqale ngikubingelele, phinde ngikwamukele futhi engosini yethu eFresh, ngingusibalo Bhiti wakangema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Talks. Yabona? Kwakujabulisana kakhulu lokhu uJesu ayekwenza. Ngesikhathi amandla kaNkulunkulu ehleli kule ndoda enamandla eyodwa uJesu Kristu, kwakuhlale njalo kukuhle kujabulisa. NgokaMathewu 4 verse 23 no-24, uJesu walihamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifeni zonke nasebuthakathakeni bonke. Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya. Baletha kuye bonke abagulayo, abaphethwe izifo ngezifo nobuhlungu, nabakhwelwe ngamademoni, nabanesithuthwane, nabafa uhlangothi, wabaphulukisa. Futhi kuze kube naye namhlanje, sesawabona lamandla esekusebenzeni. Kodwa ingozi ukuthi sihlale njalo sihubha lezi zinto ezikitazanayo, ezijabulisanayo, ezikhazimulayo, ubukhazikhazi bey'nkanyezi senze indlela zethu zokudumisa emabandleni zibe ngey'cwazimulayo ney'thathanayo. Sifuna ukujabula ekumlandeleni uJesu. Kodwa ake ume ubuke impilo kaJesu kwi-public ministry yakhe. Yena nabafundi bakhe babehamba ngonyawo amamayela ngamakhulu ngamakhulu, emvuleni naselangeni, kushisa kubanda, emagqumeni nasehosheni nasemathafeni. Kwesinye isikhathi abantu baye banikeza indawo yokulala, kwesinye isikhathi babelala bebuka izibhakabhaka ney'nkanyezi kungekho mpheme emakhanda abo, belale ogwadulweni lwenhlabathi kungekho mtsofontsofo bombhede. U-C.S. Lewis lokhu ukubeka kanje: angizelanga enkolweni ukuzongenza ngijabule, ngangihlale ngazi ukuthi nebhodla lewayini lalingakwenza lokho. Uma ufuna inkolo ezokwenza ujabule, cha, hayi, angikukhuthaze ukuthi uze kule yobuKristu. Mlaleli, ungalilindela uhambo lwakho noJesu ukuba lube ngolulula. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyifresh namhlanje. Ukuyithola devotion efresh insuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077.